ordoftoota keenya kun Washington DC irraa gama raadiyoo fi televiziyoonaan kallattiin kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya har'aa waliin an Tujubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti guyyoota darbaniif lola Ukraayinii fi Raashaa irratti hirmaachuuf waamichi ni jira. Oduu jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti eega himamee booda lammiileen Itoophiyaa hedduun embassii Raashaa Finfinnee jiru dura hiriiruu ilaalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqaba. Akkasumas jaarmiyaan deeggarsa maallaqa addunyaa dinagdee addunyaa ilaalchisuun gabaasa ergame ennaa walitti bu'iinsi dhiibbaa qorqalbii gaazexeessota irra ga'u ilaalchisuun Naayijeeriyaa irraa gabaasa nu ergame illee qabna. Naannoo addunyaatti oduu nu dhaqqabaniin jalqabna. Gara bifa fagaatiitti nu dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Dilbata Dheengaddaa Ebila 16 walitti bu'iinsa daangaa bulchiinsa addaa Oromiyaa fi godina bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa jiru gidduutti uumameen lubbuun namoota 17 darbuu isaa aangaa'onni mootummaa naannoo sanatti argaman VOA'tti himaniiru. Dubbiimaan godina bulchiinsa addaa Oromiyaa obbo Jamaal Haasan gareewwan finxaaleyyoota jedhanii waaman warreen bulchiinsa godina addaa Oromiyaa fi godina Shawaa Kaabaa keessa jiran balaaleffatanii balaa kanaanii aannaa jiilee dhummuugaa keessatti namoonni lakkoofsi isaanii yeroodhaa fi hin beekamne madaa'uu isaaniis himaniiru. Dubbiimaan godina Shawaa Kaabaa Mahammad Ahmad gama isaaniitiin lubbuu namootaa irratti miidhaan qaqqabuu isaa mirkaneessanii aanaa Efraataa Gidin keessatti mannoottan jireenyaa fi qabeenyi qonnaan bultootaa mancaa'uu isaa VOA'tti himuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Dilbata Dheengaddaa Ebila 16 naannoo Garba Nageessoo jedhamu irratti dubbiin tiksitoota gidduutti ka'e babal'ate badiinsa lubbuu namaatii fi qabeenyaatii fi sababa ta'e kun erga humni addaa naannoo Amaaraatii fi poolisiin federaalaa naannicha seenee booda walitti bu'iinsichi dhaabbachuun isaa himameera. Hoggantoota bulchiinsa ollaa ta'aniin marii taasifameen haalli tasgabbaa'ee namoottan qe'ee isaanii gallakkisanii baqatanis deebi'uu jalqabuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee dabalee ibseera. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa keessatti dhalate barattoota miiliyoonii 2 ol ta'an manoottan barumsaa irraa hanqisuu isaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa ibseera. Dubbiimaan bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee har'a ibsa gaazexeessootaaf kennaniin akka beeksisanitti yeroo ammaa kan mana barumsaatti deebi'uu danda'an barattoota 850 qofa. Obbo Gizaachoon itti dabaluudhaanis walwaraansa naannicha keessatti taasifameen manni barnootaa 4,000 ta'an humnoota TPLF miidhamuu isaanii ibsaniiru. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa gabaasa 70 baaseen naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti manoottan barnootaa 7,000 ta'an sababa walwaraansaatiin miidhamuu isaanii ibsuusaa Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasetti. Roobni yeroo ammaa hedduu barbaachisaa ta'e yeroodhaan roobuu baannaan namoonni gaanfa Afrikaa gargaarsa namoomaa ariifachiisaa barbaadan miiliyoonii 14 irraa gara miiliyoonii 20tti ol ka'uu akka danda'u dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n ibsuun isaa gabaasameera. Sababa roobni gahaan waggoottan 3 darbaniif hin jirree fi hir'inni oomishaa waan uumameef lammiileen Itoophiyaa miiliyoonii 7 fi qabxii 2 beela cimaa keessa akka seenanii fi beelladoonni miiliyoonatti lakkaawamanu akka du'an gabaasni WFP kun beeksiseera. WFP'n keessumaa dhimma Somaaliyaa, Keeniyaa fi Itoophiyaa ilaallateen akka ibsetti yeroo ammaa gatiin midhaan nyaataa Itoophiyaa keessatti 66% yemmuu dabalu Somaaliyaa keessatti immoo 36% dabaleera. Gaanfa Afrikaatti daayireekteera WFP kan ta'an Mikaa'el Danford akka jiranitti haalli jiru gaarii miti.
For these rains to succeed, but even if they do, these populations are exhausted, the water sources are exhausted.
Ilaalchicha amaadha caala ammaa chadeemaa jira. Waa'ee rooba kanaatiif yaaddaa jirra. Uummanni dadhabeera. Maddawwan bishaanii dadhabaa jiru. Beeladoonni du'aa jiru. Oomishni midhaanii kufaati keessa jira.
WFP'n biyyoottan gaanfa Afrikaa, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaalii keessatti gargaarsa lubbuu baraaruu dabaluudhaaf ji'oottan 6 dhufan keessatti deeggarsa doolaara 4,473 akka barbaadu beeksiseera. Jia Majji Darbe Keessa Gaafi Deggersa Dollara Miliyooni 370 dhiyeesse Amma Ammaatti kan argachuu danda'e 13 gadi akka ta'e WFP'n ibsuu isaa gabaasni Lisa Schlein Geneva irraa VOA'dhaaf ergite beeksiseera. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken waa'ee baqattootaa irratti bakka bu'oota biyyoottan Laatin Ameerikaa 20 wajjin haasa'uudhaaf Panama deemanii jiru. Antony Blinken ittuu walga'ichiin jalqabin dursanii haasaa taasisanii akka jedhanitti dhimmi baqattoota rakkina naannichaa qofa ittuu hin ta'in rakkina addunyaa maraa akka ta'e dubbachuun isaanii gabaasameera.
I think what we have all come to understand, the common realization that I think is shared with everyone in this room, is that no one country can meet these challenges or solve them alone.
Waa'ee hidhata warreen namoota seera ala daddabarsan irraa kaasee amma fooyya'ina dhimma namoomaa bulchisa daangaatti odeeffannoo dharaachisuu irraa amma baqattootaaf jireenya fooyya'aaf bakka nageenyaa mijaa ta'e barbaaduutti haalawwan dhimmoota kana laallatan kamirratti iyyuu Yuunaayitid Isteetsi isin wajjin haasa'uudhaaf fedhii qabdi. Keessumaa hawaasa baqattoota hedduu keessummeessaa jiran tasgabbeessuuf jajjabeessuu irratti waliin hojjechuu qabna. Carraa hojiif barumsaa dabalatee meeshaalee isaan deebisanii jireenya isaanii ittiin ijaarratan kennuufii qabna. Maddawwan fayyaaf nageenyaa tajaajila uummataa bu'uura misoomaa fooyya'aa ta'ee fi carraalee hundaa dabaluudhaan akka deeggarsi keenya kallattiidhaan hawaasa gargaaramuu qabu sana qaqqabu mirkaneessuu qabna.
Ministeera nageenya biyya keessaa Alejandro Mayorkaa waliin kan garasitti imalan Blinken pirezidaantii Panaamaa Laurentinoo Kortizoo waliin wal arganii mari'ataniiru. Walga'iin kun walga'ii Ameerikaanota isa waxabajjii dhufu as Yuunaayitid Isteetsi magaala Los Angeles keessatti taasifamuuf karoorfame dursee kan taasifame yemmuu ta'u dhimma dhibee koronaatiin wal qabate orkiidaa hanka Meeksikootii fi Yuunaayitid Isteetsi irratti ka'amee ture. Erga laaffisamuu jalqabee asii isa jalqabaati. Panaamaan biyyoottan Laatiin Ameerikaa baqattoota hedduu keessummeessan keessaa ishee tokko. Yemmuu waraanni Raashaa magaala Mariupol marsee jiru kanatti sibiilota wal waraansa keessatti qabamanii jiran magaalicha keessaa akkaataa baasuun danda'amu irratti Raashaadhaan waliin waliigaltee yeroo gabaabaa irra gahuu isaanii Yuukireen beeksiftee jirti. Itti aantuun muummee ministeeraa Yuukireen Eriyaanaa Bereshchuuk akka jedhanitti waliigaltichi akka dubartoonni ijoolleewwanii fi maanguddoonni bahuu danda'anuu fi kan karaa banudha. Karaa biraatiin barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutireesi ayyaana sooma hiikaa warreen amantaa ortodoksii hordofanii sababeeffachuudhaan ebila 21 amma 24 guyyoottan 3 fi karaan gargaarsa namooma akka saaqamu warreen wal walaanaa jiran gaafachuun isaanii gabaasameera. Sirni amantaa ortodoksii Raashaa fi Yuukireen keessatti bal'inaan kabajama. Kunittuu kanaan jiru Raashaan loltoonni Yuukireen Mariupol keessatti lolaa jiran roobii har'aa akka harka kennan ta'uu baannaan garuu akka tarkaanfiin irratti fudhatamu akeekkachiisa kennaa jirti. Haa ta'u malee hanga'oonni mootummaa Yuukireen harka kennuun akka hin jirre ibsanii lola akka itti fufanu beeksisaniiru. Itti gaafatamtuu dhimma pireesii masaraa waayit haawus kan ta'an Jeensaakii pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhimma waraana Yuukireen gargaaruu irratti hoggantoota mootummaa Biriteen, Kaanaadaa, Komishinii Awurooppaa, Firaans, Jarman, Itaalii, Jaappaan, Neeto, Poolaandii fi Romaaniyaa waliin qibxa sagaleessaa mari'achuu isaanii ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Laabroov itti galli waraana Mooskoo kutaalee biyya Yuukireen Doonetskii fi Luhaaniskii bilisoomsuu akka ta'e yemmuu ibsan kanatti Raashaan fedhiisee kana bakkaan gahuudhaafi waraana dabalataa 2008 amma 2011 gara naannoo Doonbaasitti ergaa jiraachuu ishee ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi ibsuunsaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyoota darbaniif lola Yuukireeniif Raashaa irratti hirmaachuuf waamichi ni jira. Oduu jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti eega himamee booda lammiileen Itoophiyaa hedduun embasii Raashaa Finfinnee jiru dura hiriiranii jiran. Namoota kana keessaa kanneen gabaasaa VOA'tti dubbatan odu dagahani wa michat termachuf raga qabatani akkadya tan dubatan embassy in russia lamiwon ethiopia biyesani wodin abachu galate fete garu foanna loltuma gege same hinjiru je ejra galmo dawit kale sabakke embassy chirasha finfinne jirut qaman argamun gaba sekende sekaba
Erga odun embassy russia finfinne jiru loltota filajira jedu karasa bay malaya wasa daga amyes lemmelen ethiopia guyo tedarbanif embassy che fulduratti galme ferere rejiru harras asmagal finfinne kuta magal e katti kargamu embassy russia duratti dirgagoni galme arkatti kabatani hirira turani fellege gebre kidan jirata magal finfinne hirira kana turakeessa namtakka
እንግዲ ያጊ ሳይሆን እንትና ነው ይቀርሙ ተደረሽ ነን ስራ ፈለጋ ስራ ማግስታችንን አሁን እዚ በራሻ ኤምባሲ ይከታል ተብሎ በተነገረ መሰረት ዶክመንታችን ይዘን መተናል
አከዚህ ለፈለገን የጋኑት ይሉልቶ ተዱራኒቲ ኤምባሲ ራሽያ ነሞተ ፍላጅ ረጅቻረገኘ ገልሜከኝ ፍኔ ዱፍኔር አንይስ ገልሜኮ ከንቲ ራየት ሰብያ ከሳ ገነ ኩደን ተጃጅለፊ ወረቃ ረጋ ኩልኩልና ኮ ቀበደ ዱፌራ አሊል ጅረጅብ አሊ ሞድ ሜራጅብ ኢን ሞሊቲ ገት ንጎቻ ጅሩ ወጅቱን ድበታ ፈለቀን ገይሰ ገነሸን ተማቲ ሆጂደ በንገረ ከነዱ ፈይከን ጀዱ ጉዮት ሰዲ ፈስቲ ደደብዩስ ገልማውፍ ሀገዮና ናፍ ምልኮፍ ነጀዳ
ያው ወታደሪ ብዙ ጓደኛሽኝ እነሱ በተነገረኝ በነገረኝ መሰረት እዚህ መጥቼ ይሄ ነገር እንደማደርግ ሞክራለሁ
አከዚ ደመሰለቀን አኔው ዱከን ህሪዮተኮ ራያታን ራን ነገይ ኤጋ አመዱ ፈራ አራፍ ነው ምጉቴር ታውሲሞ ቦሩስ ደብየን ፋ አሊያሊ ነመኩማ ኩዳጃ አለያለ ሞነመኩም ሶዶመት ወርባደ ማጅሩ ወንቤ ከመንጅሩ ገሩ ነመኔ አርጊታ ንሳኩማ ነሚተይታ ናጀኔ ሩፍኔ ኩለንታንሳሞ ወረምሲን ሰራ የተሰብያ ቶሬፊ ወረቃ የኝማ ገንዳ ቀቡ ጀዱ ኢጋብዲንኮስ የጭደንዳምና እንደሙ ሀፍናኒስ አስመጅራቹዳ ይትንዱበታ ድርገጎት የሮስሜ ጅራታናኖ ቀበናቲ ዋንግዱ ከና ኤምባሲ ራሽያ ድር ተርጋቱሬ አከሰቲብሳ
እኛም ዘው አካባቢናል እንዶምኛ ዘው ሰፈሩነን አልሰማንም ነገሩ ካለ አካባቢ አብዛኛው ወጣቶች እየመጡ ያው የቀድሞ ወታደር የሆናችሁ ምናምን ነው የሚለው መሰለኝ መስፈርቱ ለራሽያ ወታደር ለመሆን ሲመዘገቡ ነበር
አከዚህ ለቴዎድሮስ ሉቲጅራታና ነው ካናታኔ ሆማቱ ይነገኝ ለሞኒ ኩነኑ ፈኒ ወልዲባን ሉልቱ ራሽያታና ዋንጀዱን ገልማቱራን ገልሜን ኩን ርገጀልቀበይ ገረጉያ ኩደኒ ወይ ወሪዱ ፉኩን ገልሜ አርካቀቡ ከነታጀባቱሬ ባይኒ ሳኒስ ደርገጎተዳ ሉለይር ትራወል ይንረቲ ወረር ማተነ ተፈካቱ ባይዬ ደለኮፍሳኒ ይሪሩ ሀገመነበር ኖታችን አይምባስቻ ጅሩጋቱሬ ኬሳ ነመይ ሳንኬሱሜሱ አርጉባኑስ ገሩገልሜ ይወገልቸን ኤግዱዩ ሳንኬሱሜሱ አገራ አልተከነሚ ፈረንጂን ተከበይ ፍትኔራ ዴማጅቻኒ ቱሬ ይጭንዱበታ ቴሮስ ኦፊ ፈከንገልሞፍ ነይሚ ነሚብየሳዲሴ አከሲትሉል አለጋፍካቹን ስሪሚቲ ይደቀቀ ኤምባሲራ ሻፍን ፍነጅሩ ሪሪጅራቹ ይሜ ወንኩንገሩ ልጡተ ኢትዮጵያ ቀርሽን ቀጨሩ ፈከጀደሚቲ ይደ ማሪያ ቸርኑኪና ዱቢምቱ ኤምባሲ ራሽያ ፍንፍነጅሩቲ
So the queue that our Russian embassy compounds is just a queue of people who come to express their support and love to Russia because we have quite a very good relations with Ethiopia and
akazeti heririkun heririgarsa lemilen Ethiopia gochajiranida sabamnisa Russia fi Ethiopian micho magari kabu Russian jarmaya motum motatti Ethiopia china biyada batteda namonni bayen kanaf bifagaragaran galate fatatureni jiran garul yeny odulultu Ethiopia da walittika bajirtu jedu sirrimiti ወደ ኩንዴ ገርሳፍ ገልሜ ፍርተኒ ዱፈን ለልቱ በየከና ሁለት ቀቦንሲ እርገማ ኤምባሲ ኬንያ ሚቲ ይጭንዱበት ማርያም ለምለን ኢትዮጵያ እርገው የረ ዩክሬን ጀልቀበ ብልብላን ኢሜይል ይፍቃማን ደገስ በየከኛ አብቀበን ኢብሳቱረን ጀቴ ዋንቲ ኩንስ ጂዮተን ለማንደርበኒፍ ካንታቱር ጅቹን ቪኦኤ ቲምቴ ኤምባሲ ዩክሬን ካንፊንፍኔ ጅሩስ ዲማከን ረትዴ በየከከን ንፍጋ ከተሜ ቱሬ ካናንስ ቆንዳል ኤምባሲ ጃተካ ከመቃኒ ሳይና ከየረ ሙንፌኔ ኤምባሲ ዩክሬን ኢትዮጵያ ከስጅሩ ዲማከን ረትያ ደ ከነን ቀቦጅ ቻንዱበተን ይጅራን ከባስተገለ አሜሪካ ፍቀልሙ ዳዊት ፍንፍነራ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ኤፍሲ ኤምባሲ ራሻ ከፍንፍነን ከነም ዲማ ሎልቶታ ሁምኖቲ ራሻ ፎአቹ ጀለ ኢላልጅ ሴባይ ሲማቴጅራ እየተፍለቹ ሎልቶታ አከን ሲማንለ በክሴራ ወሊገልቴ ቬና ካንበር ኢበኩ ደሰገሊፍ ጃታሚ ቶኮ ካን ሃሪሮ ዲፕሎማቱ ማላልጅ ሴጅሩለ ከከበጁተው ኢፍሴጅራ ኤምባሲን ራሻ ከፍንፍነን ጅሩለ ገመ ኢሜል ያከስማስ ለሚወን ኢትዮጵያ ቃማን አርገሙዳን ሚቹማ ቢዮ ተለማን ግዱ ጅሩፍ ደግር ተቀበን ሙልሱሳኒ ገለቴ ፈቴራ ሞቱማን ኢትዮጵያስ ደግር ሰን ራሻፍ ቀቡ ገለቴ ፈቴ ወራን ራሻ እትጋፈተመ እትከነመ በውፍ ደንዴቲ ጋ ቀባጀር ኤጅራ جرمن گرگار سمال لک آدنیا دنگدن آدنیا کان وگاتنا ابرا صدیف تک آج آن گریچ ابی جچور آن تلمامه لولی راشان یوکرین که ستگی گیسید ویرار کوروناتین دن دمت دنگدلا فتاته بلار ربوسه جرا جر ایرا گباس پاستی ودا سکوارا جلنی دیسا
Dula warana Russian Ukraine ratiga gesa jirtufi ugurabiyo nigamadiya Moscow rakaan daldala dunya jeke gatim boba'a akadabalu gochun lesinya taratti soda ume adunya werara lukwara bayana chufi aligotu kesat wan abdatan abu hambesejir jarmean mallak adunya yokan IMF dinagde adunya ratti ilalchak abu akank sutasise jarmean mallak adunya kesat hayu dinagde olana kataan Pierre Olivier Gornichas akajedanit.
Even before the war, inflation in many countries had been rising due to supply demand imbalances and policy support.
Dulu arana kunutunjal kabim drayu biyot heddu ke sattikala in sijire nyamuna teture. Kunis tiesif fed injiru wal gitudat tabu satin kanteda. Kanamales imam mani deggar sayero eraran ukubao jirra ole imam mata maallaka daran muddam suke sagalche.
Jarmea maallak addunya yukan IMF tilmama guddina addunya lafakai isa harka afurifi tuk afur ture gara harka sadir tuk ajaat hankesera. Bankin addunya mo harka afurif tuk atokorra gara harka sadir tuk alamat gadibuse. Energin dabaluufi gatin oomishtootarra jalqabattiin bitan dabaluun dhiyeessii hanqisee qaala'insa gatii dabale kanaafis masaraan White House Moscow komateera.
We've said this from the beginning that the invasion of Ukraine by President Putin and Russia is going to have
President Putin Ukrainein akka weeraran Russiaan dinagdee addunyaarratti dhiibbaa gochuu akkatti fuftu jalqabaa kaasee dubbachaa turre gabaa zayita boba'aa yookaan kanneen biroo irrattis jedhan. Kanatti dabalee immoo sababa weerara vaayirasii Omikroon kan gosa vaayirasii koronaa ta'een kan ka'e waan hundumtuu cufamuun diinagdeen chaayinaa suuta akka tiratu taasise yuunivarsiitii George Washington keessatti piroofeesara waa'ee diinagdee ka ta'an Diana Rose akka jedhanitti.
First of all, China has imposed a quarantine of 1 week on goods that come into China. That means that many.
Jalqaba chaayinaat mi'a gara biyya isheetti seenu torban tokkoof uggure kaa'e. Kana jechuun warshaaleen waan isaan barbaachisu Kooriyaa kibbaa fi kanneen biroo irraa argataa turan waan chaayinaa keessatti oomishamu hojjechuudhaaf waan isaan barbaachisu hin argatan jechuudha. Lammaffaa immoo sababa ugura kaa'ameen buufanni dooniiwwanii kan akka Hong Kongii fi Shanghai keessa muddamsa keessa jiru jedhaniiru. Baankiiwwan waaltaa kanneen bona kana walga'ii dhaabbata maallaqa addunyaa fi baankiin addunyaa Washington DC keessatti gaggeessan irratti argamuuf jiran kaayyoo isaanii ijoon addunyaan kufaatitti tun seeniin dura qaala'insa jireenyaa dabsuudha. Kunis suuta dhala maallaqaa dabaluudhaan haala qindoomina qabuun gaggeessuun ni filatamaa jedhan. Dhaabbata American Enterprise jedhamurraa Desmond Lachman akka jedhanitti.
That would prevent inflation from spilling over from one place to the other. But it's a delicate task.
Kana gochuun qaala'insi jireenyaa iddoo tokkorraa iddoo biraatti akka hin dabarreettisa. Garuu hojii of eeggannoo cimaa barbaada. Sababaan isaas gabaa hunduu walqixxee keessatti qooddatuuf baay'ee guddataa deemu hin qabnu. Gabaa manaa kan akkaan guddatu qabna.
Dhala maallaqaa dabaluun kufaatiin ituu hin mudatiin qaala'insa hanqisuun dhimma salphaan ta'u. Tarii qaala'insi jireenyaa fagaatee akka deemu gochuun suuta jedhee akka gaddeebi'u gochuuf karoorfachuun irraa eegama ta'aa jedhaniiru. Biyyoonni gama dhiyaa pirezidaant Vladimir Putiniin qobaatti hambisuuf yaalan iyyuu qindoominaan kana gochuun rakkoo ta'a. Yuunaayitid Isteetsi walga'ii ministeerota maallaqaa kan garee G20 jedhaman kan torban kana gaggeeffamuuf jiru tokko tokko keessaa hafaa jirti. Kunis Mooskoon Ukraine irratti tarkaanfii fudhataa walga'ii kana keessatti hirmaachuu mormuuf akka ta'e beekamee jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii torbanii Dirree Dimookiraasiitti ceena. Gaggeessonni Naayijeeriyaa innaa walitti bu'iinsa gabaasuuf adda durummaadhaan dhaabbatan dhiphina sammuu gabaasa sana booda isaan mudatuun kaka'umsa miidiyaa haaraa qophaa'e bira deeggarsa argataa jiran. Timootii Obeezuu Abujaarraa gabaase erge kunoo. Gaazexeessaa fiilmii ka qopheessu Biivaan Maagoonii Naayijeeriyaa kaabaa kutaa Kaadunaa keessatti hoggara magaalaa jireenyaa isaa mancaase ilaalchisuun beeksisa fiilmii isaatii ibsee jira. Fiilmii seena galmeessaa sana waa'ee ajjechaa raawwatameef kanneen badii dalagan akkatti gaafataman hubannoo kennuuf jecha bara 2016 keessa jalqabe. Haa ta'u malee namoota hoggara sanarraa oolan waliin waggootaaf gaaffiif deebii geggeesse miira isaa miidhaa jiraachuu dubbata.
I go to a place where 40 dead bodies have been buried. I go and count like 100 dead mass graves. Like I go to count graves of over 100 people being buried. Trust me, no matter how.
Bakka namoonni afurtama ta'anii tawwaalaman nan dhaqa. Awwaalcha namoonni dhibbaa olii tawwaalaman lakkaa'uu nan dhaqa. Agamiyyuu hojiidhaaf fedhii cimaa yoo qabaatte achi ennaa deebitu ni miidhamta. Ennaa dubartoonni attamiin ijoolleen isaanii ija isaanii duratti akka ajjeefaman sitti muu jalqaban. Ennaa namoota harkaaf miilli irraa ciccite kan hundaa ennaa argitu si jeeqa.
Maagooniin akka jedhutti waa'ee walitti bu'iinsa gabaasuun miira isaa miidhee fiilmii seena galmeessaa jalqabe xumuruun rakkisaatti ta'e.
Trust me, if this was happening somewhere far away from home, I don't think I will have the capacity to put myself through this mental stress.
Naamani utuu kun bakka biraa qeeqoo irraa fagootti raawwatame ta'e dhiphina sammuu akkasii keessa waan of galchu natti hin fakkaatu.
Jarmeen fayyaa addunyaa lammiiwwan Naayijeeriyaa 4 keessaa tokko kanneen miliyoona 50 ta'an dhibee sammuu yeroo tokko tokko sababaa walitti bu'iinsaaf rakkoo dinagdeen isaan mudata. Haa ta'u malee hayyoota qoor qalbii biraa deeggarsa argachuuf malli jiru murtaa'aadha. Rakkoo akkasiiti gaawaaltaan gaazexeessummaaf misooma Naayijeeriyaa kan inni furmaatatti kennuu barbaadu. Waaltaa oduu gabaastota deeggaruuf gaazexeessota dararaa argan booda rakkoon sammuu isaan mudate ka gargaaru tajaajila qoor qalbii waliin ta'uudhaan hojii kana hojjechuu barbaada. Oluwatosin Alaagbee daayirektara hojii waaltaa kanaati.
Journalists see a lot of things but they cannot represent them on their various mediums.
Gaazexeessonni waa hedduu argu garuu sabaa himaalee isaanii adda addaa irratti dhiyeessuu hin danda'an. Kanaaf karaa ittiin dabarsan barbaadu. Hedduun isaanii dhiphina sammuu dararaa hamaa arganiin booda isaan mudatuun rakkatu. Dhaabbanni waliin walga'ii geggeesse keessaa tokko hojjettoonni isaa walakkaadhaa ol rakkoo akkasiitu isaan mudate. Aishaa Babaatuunee marsariitii oduu Naayijeeriyaa kan Ham Angel jedhamuuf waa'ee walitti bu'iinsa Bookoo Haaraam waliin jiru gabaasti. Sagantaa deeggarsa qoor qalbii bara 2019 keessa jalqabamerraa bu'aa kanneen argatan keessaati.
So in the course of the program I realized it was very important for me.
Adeemsa sagantaa kanaa keessatti anaaf baay'ee barbaachisaa ta'uu isaan hubadhe. Sammuu keenya keessatti waan deddeebi'u haalawwan hanga tokko ibsuutu nurra ture. Fakkeenyaaf innaa dhiphattu attamiin deebii akka kennitu. Ni aartamoo dubbii barbaaddamoo isa jedhu ilaalchisee sirriitti waan natti dhaga'amu adda baasuuf na gargaaraa jette. Babaatuundeen akka jettetti bakki hojii ishee hojjettoota isaaf yeroo balaan uumamu deeggarsa ni taasisa. Alaagbeen immoo akka jedhanitti waaltaan gaazexeessummaa dhaabisa baahimaa itti dabalaa kaka'umsa kanatti akka hirmaatu barbaadu. Sagantaan akkasii namoota miidhaan akkasii irra ga'e madaaluuf gaariidha. Miidiyaan martinuu yoo danda'an mana hojjettoota isaanii dhaqanii kanneen deeggarsa kennan qabaachuu qabu jedhan. Gaazexeessota kan akka Maagoonii kanneen deeggarsa kana argachuuf karoorsan muuxannoof deeggarsi sagantaa kanaan kennamu hedduu isaan gargaare. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Tigraay gama dhiyaa keessatti aangawoonni bulchiisa naannoo Amaaraa miidhaa gara jabinaa gosa hundee godhate dhaqqabsiisuu isaanii kan ilaaleen gabaasni dhaga'amu itti fufuun kan akkaan ishee yaaddesse ta'uu United States irra deebitee beeksiftee jirti. Irra hedduunsaa gabaasa dhiyeenya kana gareelee mirga namumaaf falman Amnesty International'iif Human Rights Watch baasan irratti kan galmaa'e yoo ta'u keessumaa jedhan dubbiimaan ministirii dantaalaa United States Ned Price ibsa baasaniin gochi raawwatame gara dugugaa sanyiitti geessa jechuun gabaasni kun ibsuun akkaan yaaddessaa ta'uu ibsan. Gareeleen mirga namoomaa lameen gabaasa isaanii xumura irratti wal waraansi sadaasa bara 2020 ega jalqabee as sibiilota Tigraay gama dhiyaa irratti qiyyaafatee duula dugugaa sanyiif yakka dhala namaa irratti raawwatame akkasumas yakka waraanaa dhaqqabeef itti gaafatamuun kan haaraa muudaman bulchitoota godina Tigraay gama dhiyaa fi aangoota kutaa akkasumas humnooti nageenyaa ka bulchiisa naannoo Amaaraatii jedhanii jiran. Dhalattoonni Tigraay kuma hedduun Tigraay gama dhiyaa keessatti seeraan ala hidhamanii akka jiran haalli isaan keessatti hidhamanis lubbuuf ka sodaachisu ta'uu Ned Price hubachiisanii jiran. Kanneen haala akkasiin hidhaa keessatti hafan marti battalumatti akka gadhiifaman gaafachuun aangawoonni naannoo sanaa to'attoonni addunyaa lafa namoonni kun keessatti hidhamanii jiran seenanii akka ilaalaniif eehama akka kennaniif gaafatan. Qaamni walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabu kamiyyuu miidhaa dhaqqabeef qorannaan gaggeeffamee itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuun ejjennaa keenya ka jedhan Price kana gochuun rakkoo jiruuf furmaata waaraa argamsiisaa jedhu. Mootummaan Itoophiyaa waa'ee mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen koomishina hayyootaa kan tokkummaa mootummootaa wajjin wal ta'uun akka hojjetuuf gaafatan. Miidhaa gara jabinaa dhaqqabe ilaalchisee gabaasni dhiyaachuun itti fufuun kun walitti bu'iinsa waraanaa kana hatattamaan dhaabsisuun barbaachisaa ta'uu hubachiisa. Mootummaan Itoophiyaaf aangawoonni bulchiisa naannoo Tigraay wal waraansa akka dhaaban labsuusan United States ka deeggartu ta'uu kunis gargaarsa lubbuu namaa du'arraa oolchuuf konkolaataan ergaman ka duraa seenuu hordofsiise. Labsiin kun yeroo jiru kanatti hidhattoonni duula waraanaa kana keessatti hirmaatan marti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabanii fi sibiilota irratti hokkara oofamu akka abaaranii xumuratti tolchan United States gaafattee jirti. Kana malees humnootiin biyya alaa hundumtuu Itoophiyaa keessaa akka ba'an akkasumas aangawoonni biyyootii naannoo sanaa humnootii nageenyaa kan ofii kutaalee ollaa keessaa akka baasan United States irra deebitee gaafatte. Qorannaan ifa ta'e akka gaggeeffamu duulli waraanaa dhaabatee gargaarsi dhala namaa dhorkaa tokko malee itti walirraan citin akka seenu akkasumas dhiittaa mirga namoomaa fi seera cabsuun gama hundaan gaggeeffame kan ilaaleen qorannaan ifa ta'e akka gaggeeffamu walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa mari'atanii murtii dabarsuun akka jiraatuuf Ned Price gaafatanii jiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii VOA afaan Oromoo yoo jettan tiwiitarii Instagram irratti VOA afaan Oromoo jettanii nu argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nibsuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite immoo Tigisti Gammeeti. Anis hin keessummees Ansuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti gubaa.